beat.
Don't touch us on the beat.
My damn was squeezing me by natural poor. My damn ko wanna poor. My kaka safi kuwa makaka poor. Oya corona impasoto vai barako. My zusa duku ongeza wo wo. Chuchu zivimbe kapiri piri ho. Kila damn squeezing na soma chuo. Tusome sana mana limu funguo. Oh ni fashion yeah. Tunenda na fashion yeah. Oh ni fashion yeah. Tunenda na fashion. Macho matatu siana tulingishia. Kutolewa uti kula chipsi kuku. Nacha kipara mbere nyuma kiduku. My brother meni kutembea na vibegi. Wadada kutumia tishu badala ya pedi. Ki request moja na kuja group out. Usishangae na jiuza kakwambia na CEO. Mazusa duku ongeza wo wo. Chuchu zivimbe kabiri piri ho. Kila dem squeeze na soma chuo. Tusome sana mana elimu funguo. Oh ni fashion yeah. Tunenda na fashion yeah. Oh ni fashion yeah. Tunenda na fashion. Siku mnaponana mama anaumwa. Kodi imeisha gesi imekata. Luku imeisha huna ananuna. My friend jiongeze umeachwa. Yani unaweka kidogo tu anapiga kelele. Kutoa siti za nyuma kuliko za mbele. Asubuhi baby utaniachaje? Jia nakupenda ila ndafanyaje? Mazusa duku ongeza wo wo. Chuchu zivimbe kabiri piri ho. Kila dem squeeze na soma chuo. Tusome sana mana elimu funguo. Oh ni fashion yeah. Tunenda na fashion yeah. Oh ni fashion yeah. Tunenda na fashion.
Records.